Exclusive@ambitchews.com.
One time.
My name is Chilewa Ningizia.
Tikule tintu na kulufiani. Nindu wanda njelera. Shakula na na wena. Na 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 na.
Is it on tick?
Tikule tintu na kulufiani. Nindu wanda njelera. Shakula na na wena. Na 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 na. Nakana. Neka paro njite tinkwanishe. Mwana wana. Pena paro obote tiba samaibe. Nakana. Neka paro njite tinkwanishe. Mwana wana. Pena paro obote tiba samaibe.
Usaenda. Usaenda. Usaenda.
Ishabana madedida.
Usaenda.
Let me tell you.